Southside boy. Ah, watu wangu wanajua PPT kila nikitimba ni disaster. Tungo msafara nikianzisha wanafuata. Street wana data. Bahari ya sichagui choo mana kila chaka ninachata. Wengi wamedata, amini. Mtoto mkali nikimpakata madini. Kama Zari mtoto ana data na mimi. Mabisho kapuni mini nguli zedi anduli idi amini. I'm fuck with you, south sides on my mind, I'm blessed too. Mada kuu, siwezi linganishwa na watoto wadogo wenye kimo kama kiriku. Kichwa kimetewa kinywa, kishuche fasiko fasa. Na nikiwa booth ni bala, ujuzu meja. Uwezi force cause, niko front, ukikross, utamiti na jia. Less.
Niko ndana fani tangu wrong time sana. Mwerekeo sipotezi tangu zama. Kwenye hili game sina fame mina runner. Wakilishe daddy sauce mbishi sina chama. Nastege mei vibes za mitingo. Niweze pata lines na mitindo. So gay mi vitendo kama kingo. Always kwenye fani kama rindo. So venye minafanya very simple. Katizo pigwe pisto. Mana fani yangu mina rinda. Sima ndiyo misingi na voyumba. Kwa biti za mitego ndo mna dunda. Na street real life mna yumba. Thug life yomba. Be show each life like movie. Tosimuli ya time ya kuluzi, umendekezo kuzi, na kumbusha hadhira kwa ifani, kwa kumbuke majira very fine, wasishi kama nyani. Wow, Bon Maro,
aha, enge, tukiwaga hivi na machizi, usipite pande hizi, utajua tupindi umepigika wazi wazi, malungu kama mlinzi, utukuti tumesizi na tunadundika, utazani chura wakianzi, kwetu kazi kazi, jifanye mwizi, utupiwe njiti, wache familia na majonzi, hatuna mtoko, tunatinga kila vazi, na vile msoto basi tunaishi na marazi, po wazi, pesa inashikika kwenye njozi, walokata tama wanachubua mpaka ngozi, of course, wapo loyal team kila kozi, na hakuna jira basi wana nalia kila chozi, I'm so sorry. Wanaulizwa na mapenzi. No rap, kaa mbali kama wezi. Kilinge chetu bana kila story za kipuzi. Nasikia max doa rimtoa lili wizi. Ila kibabe ugali haukosi mchuzi. Bata zipo kena na watoto kama suzi. Ujuzi mwingi akili kichwani piga kazi. Afutia lengo usikubali kuita ndezi. Yeah, yeah.